Ɗoyo studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde
miɗen talatare 23 lewru juin hitaande 2026 sakra to gonɗom heɗade hejoji amen ɗe lende mangal mum ɗo wakkati jon on fuu min calminoam sanne mi andinam on tan wiide adadu yimɓe ɓe ngaɗoɓe bacle leydi amen ndi hitande fuu ɓuuri ɓuytade sa wirfitike duuɓi ɗiɗi ɓenɗo yimɓelle ana warano yimɓelle uynaji temeɗɗiɗi e ujunaji capantato yomo neɗɗo le ñalawma hannde o hultama wiide adadu maɓɓe kañum en ka ana wara yimɓelle uynaji temdere e uynaji capannayyi e jeegoyom ɗiɗo kabaruji ɗo kasen du min garam halde haala jangguinde diina le cuuɗi likkoleji amen ɗi gollirgal ngal ngal mi noddirta haut conseil islamique du mali e le batu muɗum mawɗo ngaɗo asawere le leydi kañum ka naarti ɗum sanne ɓe mbi ena wawi latade sababu yimɓe watta ko tawatata yimɓele joguiɓe kaɓorɗe le leydi amen ndi ga hakaɗo haala ka yimɓele hewɓe ɓe wonɓe tawdaka e hakkille e majjum ɗon sanɓe kabaruji ɗum joganoon kikiɗe hande bisimilla moɗon heɗade men leydi amen ndi yimɓelle ngaɗoɓe bac hitande fuu ɓuuri ɓuytade ɗum hollitama wiide ko ɓuuri yimɓelle ngaɗoɓe bac le hitande 2024 adadu maɓɓe ana warano yimɓelle ujunaji temeɗɗiɗo ujunaji capantato neɗɗo le hitande 2025 ɓenɗo yimɓelle adadu mumen ana warano yimɓelle ujunaji temdere ujunaji capan jeenayom e jeenayom hitande hikka hollitama wiide adadu maɓɓe kañum en ka ana wara yimɓelle ujunaji temdere ujunaji capannayyi e jeegom hoɗum fuu saabi so yimɓelle ngaɗoɓe bac le leydi amen ndi adadu muɗum ñande fuu ana yara caggal hoɗum awɗo diplôme koɓe kani wadde kone wajibi sa jiɗo fa jangga jande do dowre fa keɓen famtare ɗiɗo gulleji fuu wordi anni ko kanko Babou Coulibaly o sociologue o jaabi landi kanko lala jara toure de festan Ousmane Ali Bouly
ley duuɓi ɗiɗi cakitiɗɗi men limti yimotoɓe ujuña capanɗe jetton e jetton ko ñakki e bac o kabaru ko sabbi bini ɗon ana heewi sini andari banggal rafi ndenagu a wawi hono cuuɗi lekkol fuu gon ele kreduji ɗi janggo muɓɓen jaata jande hakkudere le sahali uddu leydi men ndi ana wawi hono yo udduɗi noon hedde kabaru golle rafi heɓugol golle sukaɓe tiliɓe jande université ngaji ɗum du yo sababu goɗɗo sukaɓe hannde ko ɓuuri yidde yo wadde golleji ɗi mbawi heɓuɗo hen seeɗa na du yaade waɗode golle damaji kutteji muɗum eɗen wawi latade sababu fanɗugol golloɓe kañe wadde tiɗallaji banggal yirwere
processus de développement
golleji pawiɗi e wokkude mutugayi ɗi plaque gayi ka golleji muɗum aɗa wondi jokkitade le leydi amen ndi ɗum woni mutugayi jogui ɗi koyɗe ɗiɗi fayi to mutugayi jogui ɗi koyɗe tati somi jaade le laamu sigu to gollirgal kumani ɗo jami ngarmle on nokku holti wiide ñalawma hannde o mutugayi temdere e mutugayi capannayyi kañum woni gatta ɗi plaque le ñalawma hannde o le hakkude majji kañum ka capantati e jetti ka golleji muɗum waɗama fa timmi goɗɗi kañum ka ana wondi jokkitade le on ɗo nokku fa ham mi andi mi hollitiyon awm ɗo kabaruji ɗi fuɗɗata joom ɗo gollirgal ngal fedde noɓe noddirta haut conseil islamique du mali holliti ele bato muɗum gaɗo alsawere ɓettide wiide jande diine ka ana yiiɗi watte ele cuuɗi likkoleji amen ɗi ele wi makko ɗum ene wawi latade sababu sanne ittude sukaɓe ele hakkillaji muɗum ko nayorto banggal yimɓele joguiɓe kaɓorɗe le ñalawma hannde o hay hakkillaji jamande ka ana fecci sanne banggal oɗo kabaru fa keɓen famtare anni ko mawdou samasiku heɓani em dow majjum ɗo fettama kanko e aissatou balde
e hakkille o kanko dunke diina Alassane Modibo Ba huncande hoore kabaru jande diina ne wawi latade sababu fabare hayeɓe ɓeɗorade faamu e ley haɓɓo terusiyagal
miɗen tawda e ondo hakkille ɗum wara latade sababu ɓeydude andal jamare du waran haɓude golleji ɗi needi wala e mum godduɗi heɓude sembe ley leydi amen ndi
kanon won cikkitiɓe dukaɗo yila dukken kabaru jandeji bisti wiide l'école leydi ndi dukaki fewi dow kabaru dinaji hinnade oɗo kabaru o sambinan kulentereji kewɗi e hakkillo seydou loi taƴora heɓaka fe wiide ɗum ɗon wawa jaati nafude e ley haɓɓo terrestriagal
janguinde diina e l'école darde fuu wala e mum e hakkille an bangal habude terrorisme ɗum wara latade sababu andinde sukaɓe dinanga habude terrorisme golle muɗum nokku goɗɗo herti e hakkille an
bangi goɗɗo dunhe en hewɓe welti wiide yila mabɓe yo sembine jande e faamu hayeɓe e heɓugol golleji ɗiɗo kulentereji goni nuygal tedagol kala ko woni bonandaji cattuɗi
tamani mo fondation irondel ɗo mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji mali irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnol union européenne e gouvernement norvège
lebbi tati caggal ko cuumu nange lumo noddirta sugunu kura Bamako do nukule tati kany woni kertar to bendo yimbe le way bismed le nyalomo hande o le hakuna dido nukule ana nukmo noddirta Jean Epic al de Bamako Felix Ofoy Boigne fa yeto nuku goddo kasen keral gotal ana nuku attido go meri commune Tatoba Bamako do ana le lamu Dar Salam yimbe le kumani be commune o kany en ka holti ana narda yimbe le fu kumani be golliji mudum yimbe le fu be golliji mudum nawre bangal on do golle kany en ka tinno wada ko woni e bawde mu en fu yalla o do golle kany ka ana heba wadde do no wodi fa bendo yimbe le heba jodal to jukito jagoji mudum sakira don sembe kabaruji dum joga non kiki de hande min jowtiom san heedade men